hei tikaro ake I te taringa. E whai ake nei ko ngā pūrongo kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei ko hinga kōrero o te waiariki o te moana ātoi. Mā wātea ko kahi Stephen Stenheim. Āhua ko tahi mano tāngata I whai I a tameiti ki Waitangi. O whakatau hia e te kahu pairuri o Aotearoa e tahi tāngata hou. Kia aura. Kua kitea rā ngā tāngata I Waitangi, kua kitea anō e te motu te manomano tāngata I whakaeke ki te whare rūnanga ki Waitangi inanahi nei. Ka mutu āhua ko tahi mano ngā tāngata I whai I a tameiti ki Waitangi, ki te poro tēhi āre hia ara haki ātea, ko te kaupapatonu ko te tiriti o Waitangi. Kua roa a tameiti e whakaoreore ana, e whakaaweawe ana, anō hoki I te motu I roto I ngā poro tēhi, ā ko te poro tēhi I kawea e ia ki Waitangi, he momo ā rehia nei.
Nā kua no I tuku te tono ki te motu a ke naumai haramai kōtou e, tauhau ki te hare ki Waitangi, o te whakatupera hiau te tatau o tako whare. Nau mai haramai kōtou ki te hunga I raro I te kaupapa o te ātea. Kā panapana ana nā haki mā ki te hare ki Waitangi. Nā ki te kōrero, ki te karanga, ki te huna, kare anō rātou I eke ki reira. E nari nau mai haramai, e haere tēnei runei I te whakaro I nā mahi a rehia. Pēne anō nei tāwharau tia mā tāsua.
Ko tameiti. O whakatau hia e te tari rauora o te kahu pairuri o Aotearoa ki te rāwhiti o te waiariki o te moana ātoi e tahi tāngata hou. I te rāwiki I whakatauria e te rauora a Bryce Sheedy, Tumu Whakarai, a Tākuta Sean Kārono, Kai Whakahāre Whare Haumanu, me Matt McEvitt, Taratī. Hei tā te hea o te tari o rauora I whakatāne, hei tā Tony Owen, kua whakatakotoria te anamata mō te kahu pairuri o Aotearoa ki te rāwhiti o te waiariki o te moana ātoi nā ngā tāngata hou nei. Hei tā Tony Owen e mīharo ana I e nei whiwhinga nui ki te tari, ka mutu ngā pūkenga maha o te tumu whakarai, hei ārahi I te rauora o te kahu pairuri o Aotearoa, hei tēnei tau hou. Mō te tumu whakarai hou, mō Bryce Sheedy, e rikarika ana ia I ngā wero o kātau ki āia me te tautoko anō I te tira o te kahu pairuri o Aotearoa, kai whakatāne, o pōtiki me ka werau. Kā tiake rā I ngā iwi koinei anake ngā kohinga kōrero o te waiariki o te moana ātoi mā wātea ko kahi Stephen Stenheim, kia ora.